piss on my duff. Me and my niggas, we are selling just to get piss on my duff. Piss on my duff. Piss on my duff. Hata shing me aina pigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shing me aina pigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu. So mpaka di pesa wendefu. Siorofa kungoja di mpaka nipate kitita cha kosta mabasi. Maisha ni tough, wesema tu maisha ni tough. Na kika bare sana pesa diyo toto anaseme ti pesa imwa kifu. So me and my niggas we hustle, just to get cheddar kumanga na castle. We fighting disorder, yeah, we tussle the referee. Anatupigia mawiso my niggas, I'm tryna get paid. Nafanya ribaba na food on the table every day. Tupige dili tuwe vizuri my guys is shillings. Mina ita pesa madafu, ni pesa tuwe maji ya kunyo. We stuck in this life, cause pesa ya mtaji hakuna. Wakati chef anonga bogi wasichana, street wana safari like sambu na nguna. Noma. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas, we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shing me aina pigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas, we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shing me aina pigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu, no matter iwe safi ama chafu. Na changa iliweze kwa ndefu ili niweze kujenga gorofa tatatu. Mina vota futa we uliza viatu. Leo nzega kesho na kimbiza miatu. Mi mtu wa machaka pori kaa chatu. Passport imeja maviza you walking. I'm back, let me get this rap money. I was just gone for a minute, I ain't running. Nilikuwa na take care of my business. All of my winners, nipati chapa nyingine. Pesa madafu, ya kweza pata chesa wa makeks. Bado kuchushisha wa kaks. I'm sick of the fact that me and my niggas we hustling just to get pesa madafu. I don't give a F, you a note or saraf. Mina venda rest, logo tapasuka mapafu. Na shesha, so nipate pesa israf. Mina taka niwe to financial enough. Riff. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shing me aina pigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shing me aina pigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu.